era tali nkyawa ngate wa mazima nanze ne bwenyenda tutegeeragana amazima amala nansonyiwa jagala mulage mwagala mukwano gwennina guguma tegusansagala nonyeze ebbanga te ne bangi bankudda amazima nali mpitaze
jagala omuwala jagala era tali nkyawa era tali
Chinese, the Kutuko, Kuko, Abu, Nonya, Zabela.